Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo eɗen gooni e beete talatare tati lewru ɗutto hitande 2021 yamde jeena ƴaɓɓori kasilimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niale Bullo. Kabaruji ɗon nu jiidete ɓoggi janɗe tun anniya gouvernement o ko wi gollan les CNT temedere e ɗiɗon woni jaɓɓe e ɗiɗon woni saliɓe jeena woni wala ɗo ketti ɗi dabreji conseil CNT ɓe dewri dow muɗum caggal erŋaji sappo e go'o jooɗa haala les CICB. Rafidenaku ley wuddi e ɓaleeri leydi meɗen di sukoye jokkolle gooto mbaaro duuɓi noga e ɗiɗi tawama daande muɗum taƴama beete keñan fa ley suudu muɗum ley deyande bajalan ley gendi fana ley o wattu gooto gelle sonko fara bugu e dina oguro ana keddi e udire jaatinkoɓe. Syndicat national de l'enseignement supérieur ɗon musil e janginoɓe jande dow dowre wonɓe FDCN sip ana anni wadde murdere golle balɗe tati fuɗɗude talatare hannden e wi horeɓe maɓɓe ley toɓɓe joyi gonɗe himmeji maɓɓe laamu o saɗi maɓɓe gooto tan wi daronto yeɗi woni sembe kabaru ɗi biyata ko bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Caggal ñalawma kurɗo haali halti ley CICB himɓe conseil national de transition dewri dow dabere gouvernement o ɓami ko yiɗi gollude temedere e ɗiɗon woni jaɓɓe anndi maɓɓe o ɗiɗon woni saliɓe jeena woni wala fuu ɗo ketti sini conseil enɓe yogaɓe maɓɓe collectivité papoto hoorejo ministére o e ɗi golleji yogaɓe collectivité hoorejo gouvernement o ƴewta anniya muɗum o keɗe koɓe mbi Mamane Baba Kunta dow faccitago Oumar Waykallo.
Vraiment je suis satisfait.
Min beltiki sanne e ɗati mbiyaɗi nangueɗi wiɗi ɗati juɓɓidiriɗi sanne ɗo himmeji malinkoɓe fo mbawi huncinede hoore ka wattu joni tiɗallaji ko ma tele hen tam iɗum wawi tabedele wattu mbiyaɗo o. Min mbiyan min beltiki dow hen sanne min jokkitito laamu hakkudejo min paɓotoɓe e golleji mabɓe ɗi yalla ɗati nayyi ɗiɓe mbi nangueteɗɗi ƴeewe yalla hon ɗum hani tabirede. Sa ƴeewi wiɗi ɗati kalanoɗo ilali lewru février ƴaɓɓi noon du sa ƴewtiki ɗum honno tiɗallaji ko ɓiɓɓe malleydi ndi jogui ñalawma hannden o a tawa yoɗum haalaji kaalaɗi gollude ɗum yaafa fi yoɗum hunde haalade noon mine ko hani min tottiddo hen hakkillaji amen miɗen landini faami paabo oɗo golle no worri yoɗum ɗati kertaɗi noon ɗum wona ko yaafi ka miɗen landini ɗowtitade ɗiɗo ɗati.
Ley haalaji gaɗɗi keñen ɗi e toɓɓe nayyi premier ministre o holti gouvernement o gollan conseiller CNT ɓe gaɗɗi landi dow gotel gotel e toɓɓe ɗe ka kabaru ndenagu waɗugol woteji garoji ɗi ko fawi dow joƴingol gollide wotere darontode woteji ɗi kañe e jooɗa haalaji no yewtogoji gaɗirte landi ɗi garti sanne dow ɗe toɓɓe landol fuu hoorejo ministére hokki jaabu muɗum fa ɓeydore ne faam keɗene Mamadou Sama Seko.
Wattuji woteji humpitaɗi ley lewru avril ƴaɓɓiɗo ndu taɓete premier ministre Sogal Kokalam Maiga hokki ngalɗo taƴural banggal jawabu landol goto yimɓele sentiɓe yila kanko hoorejo gouvernement o yo joƴingol gollirde humanide kabaru woteji e wimakko fanda muɗum yo ɓuytude basiji caggal woteji e kaña dun almusaɗɗaji dow kabaru battu mawɗo ƴewtagol leydi ndi. Premier ministre holti wiide sifa humtande hoore yilaji ƴewtagol e kaña jaabuji keɓaɗi ley jooɗa haalaji ƴaɓɓiɗi ɗi holti wiide ɗum ana hani karol waɗa dow nuyle ɗe leydi Mali ndi ñiɓete dow muɗum banggal ndenagu leydi ndi. Premier ministre o holti wiide laamukoɓeɓe tugiki sanne dow bawɗe ɗe leydi hanndi yalla humtande hoore ndenagu e wimakko yo sembinde adadu larmé o huɓude leydi ndi fuuf e dannade mayri no haniri. Sogal Kokala Maiga sakiti holtini wiide ɓiɓe malinkoɓe gonɓe caggal ɓe inde mum en bindete le imadara hertaɗo gonduɗo landinede.
Sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kañe compte Twitter. Gendi songo ley laamu jabali région Ségou jaddinkoɓe ana uddi ɗum illa tati lewru juillet ƴaɓɓino ndu e wi himɓe ton ɓe tumaɓe latade jaddinkoɓe padde ke himɓe nadde ley gendi ndi goto natta goto yaltata ɓen mbajibini du rewɓe hombade koɓe collectivité le o wattu goto gelle farabugu e dina oguro himɓe jomɓen kaɓoɗo ana keddi ana dambini ɗum ɓen fa ɓeydore no faamu keɗen Aly Cissé Abdoulaye Kassé.
Min kaɗaɓe hunde fuu min mbawa yaade nomin jiɗiri e hajoji
kabaruji ame woni woytango neddo goto jodi do songo geni gondi le cercle jabali le region segu lewi mako yimbe la jogibe kaborde wajimbinbe jokude saria
bon baloti
biden jogi tidalla ko nyamete sanne yimbe hewbe fu njawti batte basal safare sabi dogoto no goto woni ko min jogi do neddo wawa natude neddo wawa yaltude malfe mabbe jogi be ngari dubbe biimi rewbe be wajibi sona chomo de min jimo somaki fu be kollan dum boni be biji dubbe jida yide do ko nandi e don so fu iwde 2013 warde hande min donki fu al hali no min gorra
farabu fa hande le region segu jamande ka fu ko wemba le wi kabaruji iwrudi todi sukabe jokolbe gombe le gendi woni daranibe denagu seeda gondo to yimbe le gombe to be kana wada noddango fewde lambe leedi ndi wada imadraji yallana heba fewde odo tidalla
kominaji amen di fu kulbinike iwde jabali fa wara farabu hande kay sukabe gelle amen be jaati woni kaybo be mi ben don yimbe be jiadisi en jamma kaso weeti tambe juina kaborde mabbe le peruji di homo fu wara nata en gendi mu nanno yimbe hewbe dogi ngari le gele de hande hunde watre woni ko yimbe mi hono min jaltita min ko amin jamin demo gese amen de sabi do demal woni golle amen
mi citore en wile ila didi leru mabbe tinu ngallure dinankuru le region moti kanyundu non wordi yimbe la jogi be kaborde ana uddi dum non holitiri wide kabaruji kebadi iwde todi dido kabaruji holiti fa hande wide wala fu ko wayti to gendi du wala fu ko jogi
gendi fa na imireke bete kenyen emasiba keso e wi himbe ton suko jokolle goto baro dubi nogay didi dande mudon tajama faali suudu mudon de hande be noddirta badjalan li gendi ndi be kolitivide o gorko noddirta do agibu bagayugo hurtini ana jogi du bingel gotel o war hore mo anda ka sabe hedum wadira watta himbe sappo wardabe ni le gendi ndi iwde 2018 warde do gonde handen do kede ko Ibrahim Koulibaly andirta do goshe gollo mairie fanawi do faccitan ko alisise
gonga jat min tawi won suka jokolle noddirteedo ba mo duu mudu warta nogay didi kurtido abba suka goto mo hore mudun tacca ko mi jotti to ko ka min tawi galle mako o ka ana takki serange indi kanko tan wonno ni galle to yimbe le fu kuma ni be denagu le nokko o ana wonno to wala fu kolitaado wiide kany woni caggal go do golle ana heba duubi jom hono sidi do golleji ana wada fanaado min kebi nangude yimbel nogay ngadobe si dido golleji be fube njopitama le nyaloma hande wala fu dalil mom jogi to mabbe le nyaloma hande na goto tan woni nanga tachugol ko he yimbe kana jokki lami be kana wada golle mu en ga jamande hani faabaade be so min jibe timminde odo golle
fedde musel en jangino be jande dow dowre syndicat national de l'enseignement supérieur SENSUP ana anni wadde murtere golle balde tati fuddude talataare handen guldan gol golle kasen wadi ciagal ko be murtuno golle balde tati diude noga e jeddi noga e jitti yaade noga e jenaay lewru juliyo jabbenundu e wi horebe syndicat o le tobbe joy gonde himmeji mabbe saddi mabbe gortan wonno ko lam o hunchani hore wadde ko be jiddi kede ko docteur abdou Malé, secrétaire général SENSUP, oui, Moussa Malé, si ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire.
Pedro de duidi do adadu duubi janginobe haani sultinaade tobbere dido bal gal min kawraydo mudu ndu woni jawdi ni min kaani hokkede le imadraji de min gatta ni jandeji amendi ana heba duubi nay jon dido jawdi ngana beede teendi e joddiji amen tobbere tato bal ko min donki hawrde do mudu ndu woni kalsi ko min kaani hokkede le leringaaji de min beedi erngaaji de min kaani gollude di le hitane 2016-2017 fa warde hitane 2020 yoba ka kanyindu biiden tambe kaltanami wakati no be anni yugude dido jawdiji tobbere chakitine ndimi donki hawrde do mudum feydu woni dewte seriaji kandiyade yeso ministre en kodum sabiso min juini tobbere murtere wonde juingul amen tobbere murtere wonde wana fay hono so wana wallude gouvernement o landino nyande fu to joddagol amen so min kaldangul arande wala ko lati no faale nyaloma hande o wala fu ko wido hen
funebe njeno ndimabe nay lewru me yabbeno du leydi Maroc ana celli bas fu wala e mubben kambe innibe fu dun yo abbi won ko abbibe abbe sukabe holiti wide kanko gondo le o wattu hedde mabbe le to Maroc to e wi makko cukuloy go njalti le ko kurano le mudun dun so wana gotel ngattanangel ngattantengel ko fofirte o babirado be sukabe njeno fenni du halaji kala tedi wiede be funebe ana ngattene ko ɓuri kusngaaji temedere ley ñalloma keɗe ko arbi Abdel Kader Abba ɓe funeɓe jeno ɗo ɓiɓɓe maliirimaɓe to Maroko to holliti wiide siku gaji goɗɗo faccita ko Ali Cisse.
Sukaɓe ka fuu ana selli, joɗɗon ɓe fuu wala e machine kase, goto goto maɓɓe fuu hakkunde kiloji ɗiɗi e feccere yaade kiloji tati e feccere woni ɗum ne ana moƴƴi. So wona goto hakkunde maɓɓe fay goto wala e machine dokko ɗum hendu nde ñalawma hannde o. Gonɗo hen o du fuɗɗi santenede, won kabaruji jiltotoɗi do beme ande hannde ɗe koltiɗi wiide sukaɓe jeeno en ɓe goto goto mumen fuu kusiŋay ko yettoto temdere wattete e muɗum kosan litiriŋay jeegom ɓe jarta yalla ɗum e gongana. Ɗum ka wona gonga. Mi nani min du kabaru o kenye na hecci kenye, mi yehi mi landoyke fami famana ɗum. Ɓe kolliti kam wiide won journal noddirteɗo deyi mey moɓe kaltani ɗum ko nandi e muɗum ga ɓe paamay. So wona ɗum sukaɓe nawtortako kusiŋay temdere ñalawma ɓe jarata kosan litiriŋay fa heeyidu ñalawma. O kabaru ka wona gonga.
Kanankoɓe docteur en kollitiwide altinere keñen himɓe ɗiɗon woɓɓe wonnoɓe ñaw COVID-19 o nangui sappo woni santanaɓe goto wonima o yaade e yonki muɗum. Kona leleydi meɗen ndi warde handen himɓe ujunaji sappo e nayo e temere joyi e capanɗe jetton e jeenon woni ɓe ñaw o nangui ɓe o yaade e yonki muɓɓen temere joyo capanɗe taton e taton, santanaɓe ujunaji sappo e taton e temere jeenon e capanɗe joyo e jetton. Keɗɗena joni kabaruji acti COVID.
Ardiɓe cellal ɓe hultiwide pikkiri kesi na donta yontere nde ley leydi Mali ɗo. Ɓe wi maɓɓe yo vaccin leydi Amérique Johnson and Johnson ɓeydade ɗum ɗon vaccin ngaji AstraZeneca garan e wattu lewru août e fuɗɗode lewru septembre. Ɗum ko faccintini hoorejo gollirde humaninde fesagol fadde nden yimɓe leyogaɓe pikkaɓe nden bangal AstraZeneca na bemba, saabi ɓe jiɗi famude so tawi neɗɗo na wawi wadede si pikkiriji ɗiɗi tawi kuteji ngala dow cellal joom. Docteur Ibrahima Jara hoorejo gollirde humaninde fesagol waltini hakkillaji yimɓe wattumo sio tamani lamdigi mo.
Haalaji fa heewi ka fuu haala muɗum waɗama le lewru uttudu. Ine kaani heɓude pikkiriŋaji AstraZeneca goɗɗi ga fade ne min garan heɓude pikkiriŋaji noddirteɗi Johnson and Johnson no leydi Amérique hokkimi le balligu fedde moɓe noddirta Covax. Min garan heɓude kasen du ko yettoto pikkiriŋaji uyinayi temdere AstraZeneca. Yalla yimɓele ɓe keɓayno pesade koyɗe ɗiɗi ɓe ana heɓa pesade kañum en du. Min gana jeeyoɓe pikkir AstraZeneca o, yalla yimɓe woɓɓe du ana soodam pikkir o ana moƴƴi. O wawani si geeƴi ñaw o gonduɗo waytade le aduna ɓuuri fuu geeƴi ñaw moɓe noddirta delta gonduɗo wadde bonanda le leyɗe ɓatti ɓene. Yalla neɗɗo pesinoɗo koyɗe arande pikkir AstraZeneca o ana wawi pesade pikkir goɗɗo mo wona AstraZeneca na. Ɗum ka wona komi nardata yimɓe ɓe. Neɗɗo fuu pikkinoɗo AstraZeneca hana pesade misali pikkir goɗɗo hono Johnson and Johnson na Sinovax. Ngam miɗe gondi wadde jandeji dow hen, yalla miɗe anda so tawi ɗiɗi wawi sellude. Sa pesi neɗɗo pikkirŋay ɗiɗi certuɗi, so won tiɗɗalaji ɗi o heeɓi caggal pikkir o a wawa andude tiɗɗalaji ɗi e pikkir homo ɓili. Hande yimɓe fuu pesanoɓe koyɗe arande vaccin AstraZeneca o waran pesede. Haala lewru ko haala muɗum haalano ko ka imminama. Sukkula fuu hana nangude fey goto ɗo majju.
En jottima joni landol hande ngol jaboto professeur Akori Ag Iknan hoorejo gollirde humaninde haɓɓo ñaw COVID-19 Mali.
Bonjour professeur, est-ce que pikkir COVID o waran kañi ɗum yoɓede hono test COVID o ɓe ñalaɗo garoɗena
PCR? Non, je ne pense pas du tout parce que
wona feyi. Min kam mi miilay ɗum pikkugol yimɓe ana hakkunde ɗati nangueteɗi somi jiɓɓe haɓude geeƴi ñaw jiltotoɗo hakkunde jamanude. Hono no hollitiri wiide sariyaji kuncunoji hoore cellal ɗe aduna ɗati kanɗe jokkede fa mi cakko mi ndena jamanude iwde ñawgaji ɗi gouvernement leydi ndi hani huncande ɗum hoore. Ɗum saabi so safaje ɓorna gol masque ngaji ɗi kañi ko nande muɗum fuu waɗama mere. Hollitama wiide sarti ana e ɓornogol masque ngaji ɗi. Pikkagol ngol yo fa faabo dabreji ɓamaɗi ɗe sakkagol ñaw o tanno. Yimɓe ɓe fey goto wawa yonnede ɗum.
Ɗo ene timata yewtere meɗen do coronavirus. On jarama e heɗade tino ɗon tabari saraji renturɗi yalla oɗon ndeno e ñaw coronavirus.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sagirabe kabaruji gonde region ngaji meden ti to jam foli da final yam foli la final bide ballon yambere arandere hakunde commune ngaji cercle yam foli la commune guanya kakani bami o coupo neno o equipe o tapi baya e tirobi dum wadi aswere jabbe ne e wi kanan ko be on ku fanda o coupo yo daranade jam e dejer hakunde sukabe wombe le o cercle collective wi dum kambe hunkini be hore o coupo ko metti be yo suko goto mo commune guanyaka nauni le kasara goto le yambreji mudun fa tiagal mudbe collective on jati yawti e barmede ko yaata himbe teme duran hejaabe balle societe civile ardibe communaji kany e serviceji kawri aswere jabbenende do joda hala ko fawi do e sariaji lawito kutialato e sisilingal kawrital be collective de renude hore mudun no teddinde sariaji lawi dum ana wada fa ndena hore ma ndena heddibe wi mun cenimbe dum hore dum wadi fa himbe hawrbe hen be kollite fu buri sukabe hono pano ngaji di teddinirte be collectivi de sukabe wombe le diande koko extension kanyum pun cani dun hore to siga soto kanan ko be cuudi le collectivi de dabreji ana biama yalla examen ngaji timoje hitandi ana gadire no gasiri e wi mabbe dabreji fu ana gondi e pamede fa examen ngadi ngade taweti dalla fu wadai ko baru defo be collectivi de bendarti e cuudi le koldi ngala e wi lamu fiya cuudi le koldi ngala e wi lamu be de yubbo inde hono musel en kaybobe examen ngaji di micintindi wide musel en janginobe signinimbe sapo julir october hitande 2016 collective de kanyen kay ana anni no kanyen kay ana anni bonnitinde examen ngaji di mode hitande sekirabe do kado de di kabaruji ka andoni fodo ba hebde www.studiotamani.org nadu no do numero via mo 37320 wassalam gilji ko bamaran ko be noddirta shitumo do ngure kursunde sanele e region sigaso e wi himbe yogabe hakkilo himbe yogabe wonbe le onnoku honde ngure yorare le leedi burkina ana mo isanne ana sawra fu etawede docteur en collective de nyamgol mudum jabbitingol ana way wadde kutteji bangal cellal faysi tawa vitamine ana hewi mudum sanne fa be dure den fam kedden mamadou samaseko
chaado ngara do mafe ngara do sandwich ma dun yakkado gildi lolirdi shitumo nanje to sikaso tunno wattu fuf e wi kambe njayobe hunku temedere bottuji kiddi tumati yoku buri unyaaji tafandi tati kalisi sefa kadanna oro debbo njayewo mo yelay fe inde
min ko puddumi sortude gildi di wana ko boyi sanne goggan woni ciotanno kanyum ka ko wadi hana buri duubi nogay burkina duudi iwata botti ngaji temedere di coggu mudu an yafa uynaaji chapde tati miden ciotta kecce o miden ciotta uraado miden ciotta chaawdo du neno botti mawdo o dun goto coggu mu an yafa temedere nay botti ngawoy pamoroy ko temedere di min ciotta dum ana soode sanne
marché don don nyereli
so bangal nyamobe be hulti wiide dido gildi di nambeli yudun safareji dun kulti banzu comment
chacun a une sorte
ay homo fu mo milirta yogabe dum bi din do gildi sar nyaama dum fu ko redu nawuru hewnu nangataama yogabe bi sar nyaama din do gildi fu an e redu nawuru ka on cieri yogabe du an biya fisa a nyaami poisson yogabe du an biya fisa poisson wadama e nyaandu sa nyaami din do gildi na wada sababu so on don poisson taaya yogabe dum bi do moddani worbe sanne sanne min ni so gonga mi waawa jabbaade dum fi fi joni joni so don ciotta mi an yido sodde
je suis très ravi d'en acheter
d'autre be kay anditi jati nafakaaji di do nyamduji di do cial kanon an hani kabaru mudu wattene hakilo du won ko holiti docteur Flognumon Diallo dunke nyamduji to l'hopital Sigasutun
la chenille
gildi ni jida di di nyandu lobburu sanne sabi vitamine ngaji ana kewi hen hono vitamine A vitamine D e vitamine E nono nafaga majji ana mawni sanne kano andirdani hunde fuko neddo nyami fa bittintini fu ana sabi bina dum hebude tidalla nenno ere mbabi nyamudi di ka nyamiren di seeda seeda
moderation
yimbe le yogabe region o hultivide ana hani dido gildi di haybe sanne yalla pati tawangal bilingal e kabaru shitimu o majja batta tacugul ledde dido gildi di nangunni majjude seeda seeda to sika sutun mim city yimbe hewbe don ko hebani jottamani adama amadou haydara gonnodo to sika sutun